Ni kunshuro ya kabiri muhesha w'inkiko ashyize hanze itangazo rigurisha mu cyamunara y'umutungo wo kwanya kwigendera se na Paul Rwigara bizafata iminsi 7 gusa kugira ngo umunyamategeko Vedaste Habimana be yagurishije uwo mutungo utimukanwa ugizwe na hoteli y'igorofe nyituzo yagombaga kunganira indi hoteli yasenywe n'ubutegetsi bw'u Rwanda mu mwaka w'2016 uyu mutungo uherereye mu mudugudu w'Ishema kagari ka Kiyovu mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge gafatwa nk'umutima w'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali byose bishingira ku mpaka zitavugwaho rumwe hagati y'umuryango wa Rwigara n'icyahoze ari banki y'ubucuruzi ya Cogebanki kugeza ubu yaguzwe na Equity Bank Cogebanki ivuga ko mu 2014 uruganda rw'itabi Premier Tobacco Company Limited rwanya kwigendera se na Paul Rwigara rwatsinguzanyo muri iyo banki ariko iza kuyisigaramo umwenda n'umwenda wa miliyoni zisaga 349 ari ku muryango wa nyakwigendera mu bihe bitandukanye wamye uhakana nk'uko biboneka mu itangazo ry'umunyamategeko Habimana umutungo ugiye kugurishwa wubatse ku buso bwa metero kare 1867 byibura ugomba kuwegukana asabwa kwishyura akayabo ka miliyari imwe na miliyoni 478 z'amafaranga y'amanyarwanda ni mu gihe ingwate y'ipiganwa igomba kutajya munsi ya miliyoni 73 n'ibihumbi 900 uhanye na 5% y'agaciro k'umutungo wose Iyi cyamunara igiye kuba ku nshuro ya kabiri kuko bwa mbere umuryango kwa Rwigara wasabye kuyitesha agaciro ariko inkiko zanga ikirego wazishyikirije umuryango wa nyakwigendera Rwigara mu manza zabanje wavugaga ko mu 2017 urukiko rukuru rw'ubucuruzi rwanzuye ko imitungo ine irimo n'ugiye gutezwa mu cyamunara itagomba kugurishwa ikavuga ko nta rundi rubanza rwakwiyeho rwa mbere bari kumwe na nyakwigendera Janvier Rwagatare umunyamategeko wunganiraga umuryango wa Rwigara mu 2021 mbere yuko apfa yavuga gako kuje banki yandikiye urukiko igaragaza ko nta wundi mwenda bo kwa Rwigara bayibereyemo kandi ko nta yindi baruwa banditse ivuguruzi ya mbere ibyo ariko umucamanza yabitesheje agaciro avuga ko ikirego cyo kwa Rwigara cyatanzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko icyo gihe yategetse uruganda PTC Limited kwishyura kuje banki miliyoni zisaga 349 z'amafaranga nk'umwenda w'iyi banki muri ibyo bihe madame Adeline Mukangemanyi Rwigara umugore wa nyakwigendera yatsembeye ijwi rya Amerika ibyo uyu mwenda
Monsieur bagira ubusa nta deni dufitiye ubu butegetsi nta deni tugirira igihugu nta deni tugirira banki barabizi neza na ubwabo usibye ko je regrette ntacyo bazi kuko ibi birenze ubujiji birenze n'ubugome birenze n'ubuswa sukuri 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 ntayo tuzishyura bazakore ibyo bagambiriye imana nayo hari ibyo yagambiriye rwose babyumve ntabyo bazabona nayo tuzabishyura bazakore gahunda uko bazipanze
ibi byateye bo kwa Rwigara gutanga ikirego cy'ubujurire bagambiriye kurengera imitungo yabo mu 2023 ibi nabyo byabaye impfabusa kuko mu gihe bagombaga kuburana umunyamategeko Janvier Rwagatare wunganiraga uruganda PTC Limited yari yaritabye imana umucamanza yasibye urubanza mu bitabo by'inkiko avuga ko Adeline Rwigara atagaragaza undi wunganira uruganda PTC Limited kuko yabagwe n'abana yabyaranye na Rwigara bataba baburanye mu rubanza kandi uruganda ari rwo rwatanze ikirego aho umugore wa nyakwigendera yavugaga ikizakurikira
turakurikizaho kuzajya kubaza indishyi z'akababaro z'umuruho baturuhije iki gihe cyose baza kudushimutira ibintu baza kudutereza cyamunara ihoteli ngo turimo umwenda kandi umwenda ari urwo ruganda bashimutse rwacu
muzabibaza andi byo ngibyo
tuzabitangira ikirego
muzarega nde
tuzarega abadushimutiye uruganda
abo ni bande rero
ni abanyiciye umugabo ni nabo barushimuse ni nabo badufunze ni nabo batwambuye ni nabo bashakaga kudutereza cyamunara abishe Rwigara umutware wanjye
kandi bavuga ko ari impanuka
ntabwo ari impanuka dufite n'ibimenyetso bifatika
kuri inshuro ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona abahagarariye umuryango wa Rwigara ngo tumenye icyo bavuga kuri iyi cyamunara igiye kuba ku mitungo yabo iyo tuza kubabona twashoboraga kumenya niba harabuze ubushobozi bwo kwishyura amafaranga inkiko zategetse na cyane ko bakunze kumvikana bavuga ko uyu mutungo ugiye kugurishwa wateshejwe agaciro bikabije umunyamategeko Vedaste Habimana nawe ku murongo wa telefone ye ngendanwa nta byinshi yifuje gutangariza ijwi rya Amerika
makuru yanduretse yabonye mu itangazo
umuryango wabashije kumenyeshwa
oya ibyo ndakubwira ngo nta yandi makuru uretse itangazo wabonye
nta kindi mwarenzaho
itangazo rirasobanutse numva nta kindi
Umunye marasi na poro rwigara yatabarutse mu 2015 mu bihe yarahanganyemo n'ubutegetsi mu manza z'imitungo ye. Umuryango uvuga ko aribwo bwamwivuganye mu gihe ubutegetsi buvuga ko yazize urw'impanuka. Byateye kabiri mu 2016 hoteli yayo mu Kiyovu ubutegetsi bwayihiritse buvuga ko yubatswe binyuranije n'amategeko kandi ko itari ikomeye yashoboraga guteza impanuka. Mu 2018 mu ruganda rw'itabirwa rwigara n'ibirugize byose byatejwe muri cyamunara, ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro mu Rwanda kikavuga ko haraka yabo k'imisoro kabarirwa muri miliyari zisagashesha tubanyereje. Icyo gihe Diane Rwigara ni nawe mfura mu muryango hari kumwe na nyina w'umubyara bari bafunzwe kubyaha baje kugirwa habere. Umuryango wa nyakwigendera uvuga ko byose bishingira ku nyungu za politiki kandi ko ubutegetsi bugambiriye kubukenesha. Ni ingingo yakunze gutera bamwe kugira ibyo bibaza.
Tugiye gushyingura Rwigara Sinaporo baratangaza Rusororo ubayoboraga Rwanda Revenue avuga ko Rwigara Sinaporo apfuye ari umusoreshwa mwiza nta deni afite. Mu minsi mike batafite ideni rya miliyari 6 mese twist. Ibi bintu biteye agahinda nyamara.
Cyamunara kuri inshuriza mu buryo bw'ikoranabuhanga gutangira gusura umutungo ni ukuva ku itariki ya 22 kugera kuri 25 z'uku kwezi. Uze gukara uyu mutungo azamenyekana ku itariki ya 26 z'uku kwezi. Ejo gihe rusa ry'Amerika i Kigali.